Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sakiraɓe, on e tampere korkaji Allah windu baraji hande altinere jeɗɗi lewru juillet 2014 sappo e jeego yamde ƴaɓɓuri sinma capanɗe nayyi e joyi lesdi jo tamatin o maison de la presse min goni on kumpititta hande dow wiide alkam saare ƴaɓɓini nde ende baasi mawɗo huɓɓi hakkunde sandarma en kulikoro kañum e golloɓe damaje ndenno hono ko badda kañum e forko ley commune Nouga yimɓe noga yon keddima hen e ley oɗo baasi capanɗe jeeyo mbanmi ndenno ko foti ɗum galleji temedde jeeyo galaɗo gona kasi saria keeriɗo depuis d'assise hitande 2014 nde ene fuɗɗi beete hande bamako ɗo ko foti talki temedere e capanɗe joyyi kani sarede lewru ndu ɓe gaɗata e ley ka saria procureur o wasali ɗum haalde haala guykaji garnoɗi wattu examen DEF kañum e bac nde ndenno omo darde laamu o jukka kanɗo jukkede kala fa laaɓana homo fo ko waɗi ko jaati jaati no waɗiri ley mali fuu ndenno jaabuji downe daɗodiral deefu holliti wiide dow temedere fuu yimɓe capanɗe jeegoyo kañum e joyon woni ko heeɓi ndenno région ŋaji tumbutu kañum e gawoɗi ena ɓuuri fuu heewde paasuɓe banggal ɗiɗo examen ŋaji saabi dow temedere fuu capanɗe jeettoyon paasi tumbutu capanɗe jeɗɗon kañum keeɓi toon toɗo gawoto en bisimilla moɗon studio Tamani. Ley commune Nouga o baasi huɓɓi hakkunde gendarme en kañum e golloɓe ley damaje kamge ndenno ko bada kañum e forko ɗi en yimɓe noga yon maayi ley baasi o en capanɗe jeetton kañum e jeenoyon mbarmi cuuɗi ko foti galleji temeɗe nayyi e capanɗe jeego e jeetti ɗum cumama fa laaɓi tak ndenno ministre jigaji o en yamiri gendarme en kawjon nokku o non worruno ɗum baasi walani toon fa wakkati hono ɓe jokka hono ɓe bama koɓe lowtino ɓeto ɓe kulukuro ɓe yimira mayga mo lamdodiri e jokko tato bo maire Nouga o eno keɗe ɗen Oumar Waygalo.
Ana foti balɗe ɗiɗi haɓano wonno wadde toon ɗum woni hakkunde gendarme ŋaɓe kañum ɗum woni dugule en gendindi ɗe ñande arande nde gendarme goto kañum heddi ley hen kañum civil en sappo e nayyon kañum en keddi ley hen aljumari jaɓɓino nde kamɓe gendarme ŋaɓe ɓe keeɓi ɗum woni yimɓe yiwriɗo bamako ɗo jeehi tawtoyiɓe toon fa beete hande ɗum woni yettoyade hono nevere en fo haɓano wonno wadde toon ɗum woni en gendi noddirtedi ko bada gendarme ŋaɓe utti toon fo yiite wakkati joni hollitama wiyede ɗum woni ko foti noga e civil kañum heddi ley hen barmuɓe ɗo ana jaafa capanɗe jetto en jeenoyon banggal to gendarme ŋaɓe to hollitama wiyede ɗum woni yimɓe ɗiɗon kañum keddi ley hen hay jeenan kañum en goni barmuɓe ley hen wakkati joni ko foti galleji temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jetti kañum en goni ko kulle mumen fo majjiri ɗum en toon
beeta hande sériyaji gortunoji heno kewɗi puɗɗi dappel bamako ɗo enno ko foti talki temedere capanɗe joyyi kani sarede ndenno kaɓiɗi e yiɗugol sériyaji sappo e jeenayyi hono guykaji garñali yimɓe war hoore cumuli bonɗi kañum e ko nande muɗum keɗoɗen Barke Cissé.
Suudu mawdu keerinu dappel ɗum woni hono suudu mawdu sariyare ndu hawrintini hono juge en dunke banggal saria e saroɓe cuutaɓe fa sara ɗum woni waru hoore e waɗoɓe golleji ɓurɗi fuu ñangude ngal tribunal aranal ley hitande 2014 ngal golleji muɗum ɗi waran jokkintine ley lewru hoorejo tribunal ngal holliti wiide ɗum woni hono talki sappo e jeenayyi nannaɗe ɗi waru hoore sukaɓe ɓuuri fuu jaalade ɗum woni kanko hoorejo tribunal ngal ɗum woni Daniel Tesuke o holliti wiide ngal tribunal waran waɗa ley wakkati nde jama o fuɗɗuno majjude nde joom bawɗe toñata miskina procureur o sembini keddo ɗum woni ɓantere tribunal banggal démocratie e potal hakkeji ley ɗiɗo golleji ɗum woni kanko procureur o holliti wiide ɗi golleji waran laato dokkowo hono ɓe yimɓe ɓe ngala bawɗe ɓe sababuji ɗi mbawi gullitirade
ngal tribunal keeringal dappel uddi udditi damuɗe muɗum wattu yimɓe udda kaso ngam guykaji examen ji DEF kañum e bac ɗi ena procureur Daniel Tesuke kañum ley haalaji mum ana yeeli hono ɓe ene yimɓe jukke fa nawa yalla ɗi golleji lettari ana cele fa laaɓa e leydi meɗen ndi omo wonko moɓani Isa Faga Ba keɗoɗen Oumar Waygalo.
On foɗon miccito yitani hikka nde no examen ŋaji ɗi gaɗirino ɗum wonon yimɓe ele woɓɓe kasina anton daari fa gaɗa guyka ɗum woni fewde diplôme ŋaji DEF kañum diplôme ŋaji bac hay mimi wiyan yo ɗum wadde bonana ɗum woni fewde e cakkite leydi meɗen ndi wakkati joni o tribunal ngal ana wondi e horde fa nangga ɗum woni hono yimɓele gaɓɓe ɗi bonandaji horogol ngol min gaɗi arande ngol min tawi hono yimɓele ɗum woni hono sar wusinkoɓe jaati koyɗe muye ana ley hen kañum ɗum woni saraɓe sukaɓe jangoɓeɓe kañum yimɓele bondereɓe woɓɓe kasen wakkatiji a tawan ɓe yimɓeleɓe yimɓele mawɓe janguɓe noon ko ɓuuri fo mettude ley hen kasen a tawano yimɓele mawɓe kañum en jaati noddatamin wiide ɗum woni hay gatta hakkille de o yo o denɗam noon hay ɗum waɗi somin mbimi min charoto yimbe be fu do sariya goto so mi hala hala sariya fu hala sariya kuubudo kala mi dum woni sariya nedda ko sariya do jawdi yaade sariya do politiki ka sa wi fa sariya itto dum fur yodum landade dum ko heewi
non
tinne sakiraabe kolliton miijoji modon dow hello facebook studio tamani go enna on jarama
tamani
caggal jabuji examens defdi enna imu holliti dow temedere fu cappande nayo e didon ngagnile mali fu be sukaabe ujunaji nogay ngadi defule mali kala den ujunaji jenay di ka fu kebi resonaji tungutu e gawodi enna buri fu hewde ganyube sabi de tungutu dow temedere fu ko buri cappande jetto ngagne ton gawo dow temedere fu ko buri cappande jetto ngagne jokko kumani do kabaru examayi ilo jallo holliti marway galo wiide ganyura ganyiral hikangal samti fa sanne den o kedele
pour le def
ko jababuji def din jalti ko a tawan le yimbe temdere fu yimbe debbe go hay kanyu en kebi defo hitan hikande sa jewi di jababuji di mudi jati dum won hono kital jabbino de sabi le kital jabbino de sa jewi le yimbe temdere fa tawan hono yimbe chapanto te taton tan kebi dabade def noddango dum woni ko ngadama fewde dum woni saraabe sukaabe jangobe école be mi wiyam be tinno e sukaabe mabbe dum woni ila wakkati de école o utti so fuddi jangede de be tinnobe kedo ko sukaabe kalta ko be kedo ko jenginobe kalta ko do so be ngadi non fomi milbe keba dabareji dum woni tiidala ko sukaabe joggi ko
essayer de circonscrire leur lacune
la mo tumbuto o buri fu hewde ganyube defo sabi de temedere fu chapande jendo ganyito labo gawo jokki hen sabi ton dum hulitaama do temedere fu chapande jendo ganyi do an salamu moti do temedere fu chapande ne jeego en kanyen joyen gonyiton buguni leilamu sigasu o buri fu famdude ganyube sabide do temedere fu chapantaton e go otan woni ganyube to en won dire ko be kolliti denno an han ko ta wiide orange kanyun denno hebataake ton fes sabide holitaama to en rezo ko taji fa laabi nan dun la waddani be ton torraji mawdi sanne be ngure be mu kabbe mudum be buri fu torrade en kanyi sabide dum be neldirta jawdi mabbe non dum be kebra ton jawdi ne be baawi neldede e mudum la do holitaama du feccala tare jango woni lumo dire ngo dum burda pour tampinde be ton kase kede ne umar waygalu
yimbe la fa kewana jogi dum won telefoji di pcj orange woni e mudu do dire do sa je yimbe la wobbe do anay kere duuji di fa taw hono rezo dire o dum be kebata ha dum ne so tiid alaaji ngade rezo dire o hay ana wado so beedu keba tiid alaaji ande to orange money won to sa yihi tawanto jama fa heewi dum wonono kanko neddo dum won jogi do orange money kanko hore makko berne makko ko metti jaato hono rezo o worgino sa je orange money o banke fu burdo battade yimbe be non commerçant kewbe dum won do dire do sobe cioda dum woni kaaki marchandise ngaji mabbe fu sinabe nelda warde fa bamako do ay sobe nelda do atan orange money be neldirta orange money kanyo no banke fu burdo battade yimbe dum woni handen handen o sa dewi yimbe le hewbe dum won hono demobe le dire be fu atan hono yimbe le mabbe dum woni gombe serlaji be ay kanyo nelda tabe kalisiji sobe an nelda be kalisiji du sinan neldirabe dum woni orange money warde
min dari famu bangal gollirde mawde orange ga en bamako ga en non ala fu jabudo notade min
tamani tamani sijo tamani
ko ta region ngaji ton jeben wiide toguna industrie kanyum walliri ko futi galleji ujunere e temel tati kanyum e sappo e jeego ngede buremdi enna ko yaata tonuji jeego maro kanyum tonuji nay sikoro fa be aslami ton be kebano nemoro ambiri e gelle la musigu didi eno dum woni jigo kany e ya salam ndeno jeyni wiide ley den dungu en goto fu an hada yoppude dabaji mo jiloro no yidi kala neddo fu dum mo daba mun nangan han ko tabbe uddanu ndeno dum be gabbe jukkan dum ko foti bu temedidi kalsi sefa remoɓe commune neno koño kaari sappo e joyon neno ñalmama kaaki demriɗi hono jale sari semoruji kañe wotoroji fa yotto dakiji o projet ɗamminanoma hakkude commune koño kaari o kañe e gendi france biyetendi ville tananeuse nan hangata ɗo ndi ena ne gendi neno ko ardi ɓe remoɓe nogay ndu ñalmanoma hono ɗiɗo kaaki walde wana jellam wiyetende Ahmed Neli yimbe beta hande imoyade kuciala fa be pama nafa godudo le projet ngaji en no hono bangal yirwere di ena ko foti projet ji nogay kani imede ton ko jali e majji ana kabbi e labal cellal yimbe jande kabaru jell leedi kanyum e ko harande yimbe kala on jarama e hedade